Jesus, you're holy.
Holy, my Redeemer.
Holy, holy Jesus, you're holy.
Holy, holy.
Holy, holy Jesus, you're holy.
You are holy, my King.
Holy, holy Jesus, you're holy.
Yes, holy, holy,
holy. Holy Jesus, you're holy.
You are holy, my Lord.
Holy, holy Jesus, you're holy.
You are the King of Kings.
Holy,
holy,
holy Jesus, you're holy.
Holy, my Redeemer.
Holy, holy Jesus, you're holy.
I say you are holy.
Holy, holy Jesus, you're holy.
I bow down.
Mtakatifu, wewe ni mtakatifu.
Mtakatifu,
mtakatifu, wewe ni mtakatifu.
Umezungukwa na wazee 24.
Wewe ni mtakatifu.
Wakikuabudu wakisema,
wewe ni mtakatifu.
Wewe ni Mungu hapana mwingine.
Wewe ni mtakatifu.
Nikulinganishe na nani?
Wewe ni mtakatifu.
Niandike wapi? Hapana mtakatifu mwingine kuliko wewe.
Mtakatifu, wewe ni mtakatifu.
Tilil kuyu koyande.
Tilil, tilil Yesu.